mitima doru rashonje umazi misimbirongwine na majoro mirongwine ayo na magambo satani yabiye yesu amugerageza ubwo yari amazi misimu butayasenga kuganje nawe ariko mu gisubizo gikomeye ati handitswe ngo umuntu natungwa n'umutima gusa ahubwo atungwa n'amagambo y'imana handitswe ngo niyo ntwari ikomeye mu kristo wana n'ugomba kunesheja satana kuge rageza erega nibyo na yesu yaramutsinze amushukashuka amwereka iby'isi bizashira mbese ati oya oya twimbike mu byanditswe kugira ngo tuzabashe kunesha handitswe ngo niyo ntwari ikomeye mu kristo wana n'ugomba kunesheja satana kuge rageza erega nibyo na yesu yaramutsinze amushukashuka amwereka iby'isi bizashira mbese ati oya oya twimbike mu byanditswe kugira ngo tuzabashe kunesha handitswe ngo yahindutse ikibazo mu minsi turimo isi ntigishaka kumva ukuri kwabaye nk'ikizira ukuri kuragorekwa ku mugaragaro abantu bareba ibibangamiye irari ry'umuntu bigenda bita agaciro nyamara abakristo turasabwa gushikama mu kuri erega ijambo ry'imana ntirizahinduka kuko nayo nabihinduka handitswe ngo niyo ntwari ikomeye mu kristo wana n'ugomba kunesheja satana kuge rageza erega nibyo na yesu yaramutsinze amushukashuka amwereka iby'isi bizashira mbese ati oya oya twimbike mu byanditswe kugira ngo tuzabashe kunesha handitswe ngo niyo ntwari ikomeye mu kristo wana n'ugomba kunesheja satana kuge rageza erega nibyo na yesu yaramutsinze amushukashuka amwereka iby'isi bizashira mbese ati oya oya twimbike mu byanditswe kugira ngo tuzabashe kunesha kandi kiri bugufi aho bibiri isata agaciro ndetse bikaba itegeko twivomera amazi amara inyota igihe kibi nikigera kizasange twarazigamye amagambo y'ubugingo yo kudukomeza umwanzi satani na shega aza atsindishwe handitswe ngo erega uwiteka naba mu mibereho yacu tuzanesha byiringiro byacu biri kuri wowe intwari itaneshwa erega ijambo ryawe niryo muyobozi uza tugeza i Kanani handitswe ngo niyo ntwari ikomeye mu kristo wana n'ugomba kunesheja satana kuge rageza erega nibyo na yesu yaramutsinze amushukashuka amwereka iby'isi bizashira mbese ati oya oya twimbike mu byanditswe kugira ngo tuzabashe kunesha handitswe ngo niyo ntwari ikomeye mu kristo wana n'ugomba kunesheja satana kuge rageza erega nibyo na yesu yaramutsinze amushukashuka amwereka iby'isi bizashira mbese ati oya oya Twimbike mujyandiswe kugira ngo tuzabashe kunesha. Twimbike mujyandiswe kugira ngo tuzabashe kunesha. Twimbike mujyandiswe kugira ngo tuzabashe kunesha. Urugero ni Yesu Kristo tumwigireho.